Abaana abobuwala bakyali mu bulabe bw'amaanyi era mu disitulikiti ey'Empigi ku kyalo kyebulya ekisangibwa mu Mpigi Town Council. Mwana wa buwala myaka 12, maama we yamugambye agende asumulule embuzi azizze waka. Eno omuvubuka myaka 19 yawe ggonza gwe yalimisizza akaana kawala kano n'akasikambula mpaka mu nsiko eyo gye yakasobezzaako obubinnyo. Oluvannyuma lwa LOC n'abazadde okutegeera, ono mwami zawe yawe ggonza ga yakwatiddwa mu disitulikiti y'Empigi era kyale kyejjeza mu Duuma. Waliwo kaana kawala myaka 33 kasendeddwa omuvubuka Asennyonjo Abdu myaka 16, yalimbyelimbya akaana kano ne ennusu 5 n'akasendasenda mpaka mukayu gye yakasoberezzaako. Naye kya mukisa mulungi nti waliwo ababadde bayitawo batemya ku poliisi ne ba LOC, omuvubuka ono naye yakwatiddwa ali ku poliisi.